Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Ono heedi be studio tamane yodo say o saki ko modo Ousmane Diko halanto on kabaru jigo ndido di yodo men zone la presse la be moko gani kante darane to bogi jande to de woteedi gonda e lan lanede de falaato nyande sappu jeedi lewru de samdu warondu c'est ma holiti gouvernement dor dali e fay goto dardi du naki nadi tafen ka aniya sema ka gawndaki e wi honjotobe yogabe wi be do seba kilen latagul woteedi wattuma gouvernement sarti yo antidi fasalnen imma dara dabare darnugol G5 Sahel ana wonda conseil de sécurité ONU du jodo to batu handen do fa hokka ngaldo gubal doole deute meden kidde sike wala yode jawdi mawndi hono paba toni du jirwere nedda ko meden yodun yalti e kebe hala le batu nono kabar jodi do kabar deute meden jodi woni deute kidde jodi do cakite yontare jabbene de yodi ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah don e do studio tamani dendangal gubbe azawadde dum woni sema ndardi gouvernement nakina tafan woni woteedi fa dabereji fu kibbida bangal hono latugol majji le labal e wi kejada ala sema woteedi conseil de cercle faward des régions ngaji di fu yo gouvernement tambami anne mudun raidali e fay goto denna sema holliti woteedi mbawa latal se nyongiti be ngartali ilad ak mamed kejada ala sema wonko halde idrissa sako keddana ko mamad samseku faccitani
on demande ce soir
min jeli yo ido wuteji di bursine fadde kudde de fuf kiba yalla di mbawa landinede no fewiri sabi wuteji region ngaji di yo kabaru yimbele egube e nyongitibe be sabi dun yo wuteji di jamarande hani hinnade ndonno suni on don nuku watana ka hakkilo e mbawa fewide wuteji di no wabadede no fewiri kamar dun min dardibe yo be kinno landule de no fewiri yalla ko buri hewde jamarande na mbawa wuteji bot jodo odan min taki wide lam on darde jamarande yo be nelda yimbe indeji mabbe fadde nyande didi lewru wuteji di no kambe tan bami odo aniya gouvernement o ana filiti landinde kanko tan ido wuteji fa do gonden do minen kay min dentinaka fi landule ido wuteji
a l'organisation de ces élections
e wi seba hakkilen yogaɓe ka ngoɗo hakkille sema hawnaki kanko professeur Mamadou Samake o janggino université o litti du woteji ɗi mbawata latade wattuma gouvernement sarti o batte hono wayde ndenaka goduɗo li sahal e ko fawarde e wuddu leydi meɗen keɗe ko haalde Idrissa Sako li faccitago Mamadou Samasek
siki wala kay woteji ɗi lam o hanni landinde tawane nokkuji kewɗi won toon ɗi keƴaɓe lammu ngala ndenno lamdi ɗi min gatta hoɓe kinoto landal woteji nder ɗiɗo nokkuji ɗi on dulla wide yo si wuteji tati gaɗeteɗi e wattu goto ndenno keƴaɓe lammu ne hasindina sanne e oɗo kabaru o ɗum walla teɗellaji kabaru ndenagu yama ɗum ɗum woni yela lamukoɓeɓe ka ana tiiɗi kabaru muɗum heeɓa lawol miɗen milla wide lam o tan ɓami anniya landinde ɗiɗo woteji saabu e ley ko andanmi ko kay kawrtal gotal tan woni gaɗangal banggal landanal ɗiɗo woteji ɗi ngal e muɗum pelle politikkoɓeɓe e musiri humaninde hectare lamu gaɗi sotodiral hakkillaji mi anda fe so tawi guɓal sima ngal rentinama e ɗiɗo golleji ɗi ka wattu joni o kay fo goto dulla wide teɗellaji kewɗi no guuda
kala ko jiɗɗon famitade poɗe faade ɓe mamame ande facebook na twitter on mbawi ɗum noddude numéro ji 75 84 11 11 nadu 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon haɓoɓe trafikakule jippoɗe aviyeji meɗen ɗum sandu hono kuɗɗe cigiroje ɗe tugol muɗum nangui neɗɗo goto ndenno jemma aral baari dianje alkamisara nde trafican jeeyaɗo leydi nigéria ƴuruɗo fa sawo pulo leydi brésil se ƴaɓɓorino casablanca le leydi maroc o martama kumpa omo muɗuɗo hono tame capanɗe jeɗɗi e go kokayen ndenno teddefi muɗum ana yaafa e kilo kurɗo fawarde gramme uji temen nayyi jawdi mundu ana wara fa e million ji capanɗe nayyi e ɗiɗi imma dara ana wonda fa guɓal G5 Sahel heɓa daranede ndenno darnede ndenno ministre leydi français hakkude leydi français leyɗe goɗɗe ɗum woni Jean Yves Le Drian o hawjima hono ñande alande batu conseil de sécurité ONU to fa o faaba hono guɓal G5 Sahel ngal soldat se Mali Niger Tchad Burkina Faso fa warde Mauritanie goni e le muɗum keɗɗano Mamadou Samasek fa ɓeydoreɗen faamu
leydi France ana anniye dawrude no leydi États-Unis jabata nawtrade Nations Unies faabaade gubal dental sollasaabe G5 Sahel ndi do leydi na yidi buri fuf Nations Unies faabo gubal ngal bangal kaake gollirdi e almusaddaaji fa yottaade do wonden do leydi États-Unis ngodni jogidi semmen der ndedo fedde jabanaali kabar mudum e leewi kanko kejaado leydi États-Unis to Nations Unies tun do wayra do be ngondi fa hande bangal imadraaji onidi o holliti wiide leydi États-Unis la fuleti faabaade gubal dental sollasaabe G5 bangal gollidal kabar ndenagu hakunde leede ka leedi makko jabata fi yo oninde nawtere bangal faaba almusaddaaji madum kaake gollirdi fawde ngal do gubal honjotobe hewbe kuliti wiide faaba oni bangal kaake gollirdi nawaabi jaati jogari nafa mawdo tagal grangal imele conseil de sécurité der leede sahel de kejaado leedi France ngodoto oni ton ndardi odo conseil yo faabo gubal G5 Sahel kango horojo oni odun Antonio Guterres wadi noddango bangal faaba fawde ngal do gubal o holiti wiide arhani jaati e do inde conseil de sécurité gollirde faaba fawde ngal do gubal joine
faminde leydi ankobe nafaka ko windi e leydi dewte kidde mali woni on sababu jodagol batu nyande asawere de bumako do e wi humani batu onon sikke wala de do dewto e jawdi mawndi pabato ndi du yirwere nedda ko meden kanko docteur Ismaila Zangu Barazi o jangino arabian ko arale janginirde meden mawde wonko halde Ousmane Nyaali Buli keddemo
men gadi dum faame holla jama o wiide e leydi amen do be nan jogi kulleji bindadi kindi kulleji ko wiate jungoji woni manuscrit makhdudat hay di bindiji kindi sanan wole leydi di hebi di jogi nafa sanne wana yidi jama o faama wiide nafa mo ana mawni anda wiide le leydi bindiji kindi hewdan woni an hani men ittadum holla jama o ittadum holla nafaaji mudum jama o yiya dum hay jangobe dum heba nafa jande mudum e wi bamen welibbe be jangino sanne be vindi sanne ko vindi ko so men yoppi dum fu kuyi le ladde to mi yopi dum le kiso jan woni be jogi dum to mi yopi dum mari judum mabbe mi itta dum salama holli jama fu na holli be du ande ko woni le ku vinda ko latto ku huni ko wala nafa fe so na mi holla dum mi famina jama ko le mun ay wada hande mi noddi yibbe fa hewi fa be wada be fama wiide hudum mun ko men gollata dum men golle amen do an woni do ittude di kuleji vindade kindi di mi holla jama so la be fama ko le mun
hon kabari wi 17 leydi meden yalti nenno e jabbade yottikeno final kano be hikka be jottaki ton e wi dunke en famu ka wayde wodugo tono jogabe hono hadibe do yottade kanon e be kanidu yettede sukabe ana kanibe de nede fam faande kanko Moussa Boly o pamando pide ballon wonko haade Mamadou Baba Kunta keddana Mamadou Samsel
Mondial 17 c'est vrai que lengal do kortal sukabe be burta dubi sapo jiddibe equipe amen joni o heba yade final so mi yegitali e kebal fi yottade place di dobo monirabe mabbe hebi ane wara dubi tidi hande to Swiss to ta e hakilo am san jewi imadaj mabbe le kortal gal sukabe be kuliti min golleji lobbi sanne denno ene mbawi jatti gikanade be e le ko rata ko an hani danno den fa hande almusaddaji jande e famu mabbe e le ko min ka taki mi ko yo buri fuf der jogal ballon mabbe won ko be kebiti Allahji sabi so joueur goto nyaki e mabbe tan don e don place jomu yete en taki dun der ko captain mabbe Mohamed Camara wadama bangi ko dum mata masane le dental mabbe ngal siki wala fi so bi amen o yamira manon dum mata te sanne e le match o kam ni mila wite yo buri fuf ko Mohamed Camara wala tun ko woni ko tampini suka be sanne fay so wana kanko wonno nugal dental ngal siki wala darande makko ay ya masane e le kartal ngal
le groupe c'est vraiment lui la stratégie du jeu
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruji region ngaji meden ke ben famtan CNDH dun fedde habantonde hakke tomante and segu ila kenya yo famminde jama do sereji kesi hono fedde de nenno de yidandu e hore be dina amire de aleton walde suka be fawal de warde rewbe nodditende kafonde faabe kalda no kasunkobe jogara li ngalluji mawde ni ministre deman leydi meden du hokki nyande alkamisare de jehono jamirode jeal nokkuji chapande nay e go bangandiam edem e demal nenno deedo gollede mo intinaade se dokka communaji chapantati e jeego cercle kutale yo lamo o e gollede mo mo intini deedo nokkuji nyande alumare de du ono kanko nango dambele o ministre demal leydi meden kanyu e gouverneur region sigaso o ana gonno yoro so ministre o wadi hono tottere nokkuji de lam intini fa fa bo nenno de do nokkuje ngoni hono galbe on fewarde e feyaaji demaji do kadule di do kabaruji kedde he dade faande yewtere man yeso yen tawde jam